Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde aljumar sapotit lewru janvier jena yambe suki der maison de la presse bomoko njottinonodo kabaruji bi umaroy gam. Nyaloma sapo ene lewru janvier woni nyaloma be kejoto kasen le leedi meden di ko nayri bangal nembali hemti ndima ko mudun le majju nyaloma hande no be bihi leson ngaji jengintele ciud ecole ko nayri bangal bingulidi en kakko lobbo kanye fa yotto hemtude mayli ndima ko mudun projet kesso bangi kenya le leedi meden di kan o hunciante hore ko nayri bangal cellal hayebe wattu jono ciogu kudde be ben wonde jipparle lumoji di kudde kecce kanye fa yottio nyamriji do etayde fu be bi jurbe fa yottio ledde kanye gaz kay fu ciogu mudum do wonno do tan woni di won sembe kabaruji di min jugi non do bete hande di bismillah modon e helate sappo ene lewru janvier woni nyaloma kejjanado de mali hemti ndima ko mudum nobe kolitiri wiide wattu jono micciteden wiide hitande 2022 sappo ene lewru janvier ndu mali kob imikile tatteji di fufa pewto e jukkoje ko sedia o kanye e mawo gaddono fewde e leedi mali ndi ko kenyan kanko horejo leedi ndi o fewte e yimbebe o hali du wiide sappo ene lewru janvier yo dun golle wala yobete du leedi mali ndi fu e mangal mudum nyaloma hande o don sukabe jango wonbe le nokko o janginte ko nayri bangal ngulidi anka kulobu fayotu hemtude ndima ko leydi malindi hono wori Ousmane Niali Bouli
beedude jingu leydi anka ko yambinde desawal mali beedude kuyam etinar ibe mali hono dun en nandore mudun woni fandaji o nyaloma leydi ndi e wi kanan ko be lam hakunde jo yambinde o nyaloma yo beedinde hakillaaji bibbe mali yidde leydi ndi e tabgol mu ben gotum baako holitinde wiide nyande sappo ene lewru janvier yo nyaloma mo golle wala njoddi won leydi men di fu e mangal mudun sabe imma dara mawdo ngada do sappo ene lewru janvier hitande 2022 ko lamu ko be lamu hakunde jo jatiri leydi yankako le communique goto ko farnema o darte bibbe mali fu wombe ley leydi ndi e tiagal mayri beede hinnade fa han ewtugol leydi ndi e daranaare yettude o nyaloma kumani do gotum baako kewtaado mejjintinde wiide hakke hitande joni kanan ko be lamu hakunde jo o dartino bibbe leydi ndi fu ngada imma dara mawdo le o imma dara jamar nde yalti fa hey notade noddango holitinde metti kungoji di CDAO e imwa pami nyande jena lewru janvier hitande 2022 akara le leydi kana
ene mbawi wiide mali hemti ndima ko mudun na kanko no dettede Pierre Bakoro Batra ware o kay holitiri fa kenta ndima ko maado yodati kewdi kanda nangude ko nayri bangal ndiana gudo wi wonko wonti e gollede kedden ko mo sifido en do foccitango sita CDB
suni a wi leydi wawani hoore muɗum a wawa sa inde ɓiɓɓe leydi nin toɓe tawa fo gouvernement leydi wawani hoore muɗum ana wawi salade ɓamde sariyaji yogaji holitaɗi to leɗe yogaji ɗo saabi hannen so leydi malnin cuɓigin pelle kan e leɗe ɗe dokkodiri juuɗe muɗum no welirɓe fo gaɗɗu e tawede fo Antoine wi hannen leydi malnin homa fo an andi wi jama ko heewi witti yoppi nokkuji mumen ɗo ana faccintina fa hannen wi laamu mali on wawa haaɓi laafi deƴƴerne nde leydi fo e maggal muɗum ɗuɗo ana hollita fa hannen wi mali wamna hooren mudun bangal denagu ga yo tawede fu be cubigen pelle debbe dokkundire mudun juude sa ƴewi hannan bibbe malli temdere fu a tawan cefande jeegom ma cefande tan wonko wawni hooren mudun
70 ou plus dino kabaruji fodo baabde do bema ame ande de do page Facebook e compte Twitter si jotamani projet kesso commune do ko nayri bangal cellal dum bangi alkemisari kenyen le leedi meden di lengal lure bomako de fedde de no dete croix rouge malien kanyen leedi canada kanyen godde wadde dido imadraji ko nayri bangal hakkeji sukabe hayebe kanyen fa yottono kan hebirde cellal le lamu kuli ko rofana kanyen e welese bugu godo hejo wadan duubi joy le leedi meden di ko be anni wattu le hen ya fa milliard 10 e joy kalis dollar leedi canada kedde mo kanko no dete dum humay ga yo goto secrétaire général fedde de no dete croix rouge le leedi meden di ko mo sifi
Et ces deux composantes, il y a une composante recherche qui va
de couler didi bato am ndokoto de mudun arandre tafon me tewtan wadde lugan goji feutide sugabe golidi be watta ko hewtinta be nafa tiagal mudun so hebbe anti damme be me fiyan dabreji jangunde be honede golidi mebbe di hontirta hore kambe sugabe jokolbe ko fawi du bangal cellal mebbe tiagal mudun won sugabe kasin salibe jande me fiyan dabreji du yalla be ana heba wartude cuuli kolni janga du misali raison kulugoro kan e welisibu fatade fana kati mi holitama laabi to ministère humnir kabar cellam ɓiɓɓe adama ne leydi nin ɗi mi hani jokkude yalla mi heɓa mi antita ɓe sukaɓe
des indicateurs par rapport à la santé des adolescents
coggu kuɗɗe fa hande ɓe kolliti ɗum jippaki ley leydi meɗen ndi ko nayri bangal ƴulɓe kañe fa jottoɗa leɗɗe kañe e gaz fuu ɓe mbi ɗum jippaki sabi de wattu joni sa ƴeewi ko nayri bangal ƴulɓe ɓe mbi cakouran sottele nokkule goɗɗan toon ko yata buɗ temedde jeenayyi nokkule goɗɗan toon ɗum yottata fa ujunere e temedde joyyi cfa gaz ɗum won ɗiɓe neddata kilo ngaji jeegom ɗi sa ƴeewi nokkule goɗɗan sotte ujunere e temedde ɗiɗi nokkule goɗɗo ujunere e temedde tati ɓe kolliti wiide ko nayri bangal ɓiɓɓe leɗɗe kañe ñamriji kay coggu muɗum jippiki seeɗa sitan sidiɓe
coggu kemuje ƴenti le o watti jangol jogaɓe ana cotta cakour kemuje temedde jeenayyi le lumuji bamako masama sidibe kañu neɗɗo goto cotto kemuje le sagoro bolibana
aujourd'hui
cakour julɓe ana sotte handen temedde jeenayyi meɗen keɓira cakour temedde jetti na temedde jetti e debbe sappo
famagan trawre kañu neɗɗo goto cotto ñamiriji le wimako maaro ko noddirte gambia ka kilo mum ana cotte temedere buɗi sappo maaro ko noddirte rinon parfumé ana cotte kilo goto buɗi temedere mbayeri e mootiri kilo goto cafanɗe jetti
cakour maaro gambia ka meɗen cotta ɗum ujunaji joyyi e temedde tati kilo temedere e buɗi sappo cakour maaro sewgo ujunaji nayyi e temedde jeegom kilo temedere kilo ŋebbe hemere bambara e sappo gawri e mbayeri hemere bambara
rewɓe ko heewi holliti kan e weltikin cegganne coggu some kan e badde leɗɗe cecce ɓoyti
cakour jagantu ana sotte temedde jetti watta yoga ana heɓire temedde jeɗɗi na fa temedde jeegom gabo ana sotte temedere e deɓe arande ka joni temedere na temedere e nogay kilo litre neban temedde ɗiɗi e hemere bambara
miccitunde wi yogaɓe ana waɗa gaz ɗin recharge ujunere temedde ɗiɗi yaade ujunere temedde nayyi ga dabiri amin fiyade yaɗa cottoɓe gaz ana heeɓa janta heeɓe lawol
wattu joni en garan kaale nokku noddirteɗo gawo kamɓe hono dorbotoɓe mobilaji wonɓe toon ɓeɓe puɗɗi toon murtere mabɓe ila hecci keñanno hollitira o wiide sabi de ɓe mbi eɓe torre sanne liɗa toon nokku noddirteɗo labe zanga ɗum frontiére hakkude mali kañi e Niger ɓe gaddi noddago fewde laamu ƴeyal on hani heɓidinirde ɗiɗo tiɗallaji jokala sen iwri gawo en gardan faali laamu koro ɗo hono yimɓene ñongguitiɓe wonɓe toon ɓe feddene ɓeɓe noddirta pamdere wonde wadde immadaraji fa faabo ɓeɗo yimɓele wiyama ɓe jaltini ko yata millioji noga e ɗiɗi cfa ɓe gatti ɗum e ñamduji ɓe kokki ko yata galleji temedde joyyi gonɗi le oɗo nokku wakkande balligo waɗanno nde du kanko jokko maire koro omo wonno toon kañu fa yettuye yimɓele wonɓe le fedde projet nde ɓe noddir toon world vision kamɓe hokkaɓe ɗiɗo balliguji ɓe mbi ɓe beltiki le oɗo golle sanne wattu joni en kalan hono kabaru caméra ngaji ko tawete ley yoga e galleji ley leydi meɗen ndi kañe fa yettoyo cuuɗi gollirɗe kañe gollirɗe ngala jeeya laamu fa yettoyo gollonoɓe koye muɗe gattoɓe ɗiɗo caméra ngaji ɓe mbi ɗum faaboɓe sanne ko nayri bangal rende nokkule mabɓe ɗe hono yimɓele bomɓe sumbuɓe wuyɓe kañe ko nandi e muɗum so mati caméra ngaji ɗi ana ley oɗo nokkudu ana goɗɗo ɗum kamɓe police ngaɓe gaɗoɓe enquête ɓeydu ɓe mbi golleji ɗi ana faaboɓe sanne fa keɓa famtare keɗe ko min e sitan sidi ɓe min pewni on dow hen ɗo jaaɗa le gollirɗe mawɗe fuu attan caméra ngaji antone kanko noddirte Ilman Mohamed Nasoko o goto e gollole nokku mo noddi sécurité comme accès o wi fardema wattude caméra wajibi sina dokkeɗa yamirore
sereji fuɓɓamama leyde afrique wattade leyde europe le leydi manni jaati nokku antone so neɗɗo ana haaja wadde caméra surveillance le gollidirade muɗum ana wawi wadde ɗum ga won laabi jogaji ɗi hanɗa jokkude buuɗi fuu yoɓtake hen
aboubacar diallo yomo dogotoro omo jogui pharmacie makko du o yomo wondi e nawtirade caméra ngaji ɗi duuɓi ñalawma handen o o wi ɗum faabomo sanne ko nayri bangal ndenago nokku makko o o wiccile kuurɗe son waɗ enquête ɗiɗo caméra ngaji o nawtirto
ɗuna naato saabe yimɓe hewɓe wasa wadde guyga le nokkuji gollidiraɗe ko heewi sa ƴeewi hannde le pharmacie ko heewi vidéo antone ne gootan guyga waɗama ga mais entité joomum saabe vidéo surveillation vidéo surveillance ana faabo police me le gollal mumen e tongude wuyɓe ɓe
kanko noddirte Elman jaaɗo le fedde nde noddir sécurité comme access nder duɗo mo tawa o wi ɗum faaboɓe sanne ko nayri bangal rende nokkule ɗe
dans les pays développés
len leɗe joguiɗe semme ɗen vidéo surveillance ana jogui darorga manggal le gollal manggal paaɗe kañe police en saabi vidéo surveillance ana hollita ala hal neɗɗo fuu no wodiri miɗe tijji mali ana wondi e jokkude gol lawol hannden ɗum e faabo jama o heɓude ala haali yimɓe naatoɓe yaltoɓe nokkuji ɗe
kamɓe police ngaɓe waɗoɓe wakkati fo enquête ngaji ɓe duɗon ɓe tawa ɓe mbi ɗiɗo caméra ngaji ana faaboɓe sanne no golleji mabɓe ɗi worri commandant major gawsu jakiti
ɗuna naato saabe neɗɗo fuu warɗo entité ɗiɗiwel muɗum ana faabo yimɓe ɗum heɓa nagga neɗɗo so wujji ɗe nokkuji nannal muɗum saabi so neɗɗo waɗi hono golleji bonɗi ma wujji so naggama wala fuu no yeddiri saabi kulle ɗen fuu a yiyan ɗum e vidéo surveillation joomum pene wawi noddede wara ƴeewa honno waɗiri ɗi golleji bonɗi
kambe wattobe camera ngaji dille nokkule de kanye police ngabe wala fu gollidal ko woni hakkunde mabbe wattu joni o kale ko warta ko e bawi gollidinde en biyan don garten haddude ki bete hande do kabaruji mede di mi juuti on kala sanne do bo don tawel le mali fu e mangal mudum juutal di mi kirtini ki yimbe le hedi be ni wattu joni faale nokkuno dirtebe nyoro mango di do kabaruji fan ba hebe do bmm ande to so ngadi www.studio.org no noddi o do numero viamo mermer 37321 fande fande e feno kon nande do no do e sel yotre mede de an wodi wassalam yotere meden sukabe de wara yowade dow hono suk dum woni mobe naboobe baddi muden pammoroy njaha moore yadum en le nokkulde tan suka ili heba hitan wakkatiji wobban ton do tan lebbi sedo ko ndima be njaha be nabo yadum en le nokkule moorte na wakkatiji suka worbe nabe nokkule to kofete be do sukabe tampale hen sanne wobban ton so nabama ton kelata ana kaacha wakkati fur hodo fu dum waddata kutteji ko nayri bangal cellal suko so morama ila du mudun jahi yeso fa kebe famtar kedden kanko Ousmane Niali Boule sitan sidbe ko pewniyon do hen
Anani en yobullale sugo goto moreteda gonda hakkunde koyde morawa tewtaw doggude ka waawa don sabi inni ko kay njati ana donja mo wirfaade don anaye wattu fu nanno hedi inni rabbe don wadan lebal sukabe
o mbaa ko lobdi langa ko
mimine mora chukalim pamaro mitula kasmi tongabe aranno bede wulla fande mebbe woowde don yogabe mebbe giddi dungu goto ana wara me mora ben sabi ku he mebbe ana jogi sugundu mine mora suka fu bo temdere ke wattu fu so mori suka don so malani on nyaba do sabi mi yida fe morde mo kasmi mi moddan so mora ka jati wullan sabe o an yidi mordi
awa ka dai
e wi morobe morde suko mun illa ana famdi dun wadan fa suko dum mun heewa fa ye tawede dum waawi yede yalla dun gonga ka fu e tawede be kultiwide innirabe kanye gaddata suka e muben fa moro famro e maw koy fu ana tawe e mabbe
yogabe mebbe ana wulla sanna sabe muñata jodaade mere fi dabiriji fu yalla me heba me morabe ni watti mo yaawiri yogabe mebbe ana wowa no sedan sedan rebo koy heew hannen so ni sugabe goddo ana mori a tawan nege be sugabe ana nangabe du sabi hannen so rebo koy heew fu ana yidi waddude sugam en mora yogabe robe jati ana wada chukolum en giddibe budal lebbi nay be wi asuna la more mede salo jati morre yogabe mebbe sun wala ni be sugundum heew sanabe su be warga mede sodan be bonbon e biscuit men dokka be yalla be deddo
le waylitagol adnaaru ndu moddu mbaylitake morobe morde fina tawa mbaylitake morude modde nyawtude fay etawede yogabe kebe hen andal sanne e wi karamago Moussa Bala Balo andindo kabaru fina tawa to siguto si e lenyol fu e morde modon
parce que nazara nana mara ulude nana
nukuli natum tuba ko be leddi do sabe hanne so ko heewi yida morde kasin sab tuba ko be waddi tukini kisi ko rewbe meden wattata e ko e men handen nyaajira gasa jeewi rewbe tuba ko be attawane jogi peñi ngaji e kulleji ko mujnita sugundum en la patte ko e men tuna gaddo warato rewbe meden balebe sa jewna aran le galle gode homa fu anan labere non laamu goto duudu mojja dun naati en sabe yimbe heewbe hebi nyaw ko noddirta sidam ga aran non hono i kulleji wala lenyon fu e mon tugo
mbala cemani ko ngolup mi dika gona
le sa hal leydi meden di rewbe ton sugundoji mo ben ana moji ka nguru sugundo atawan ana waggidi to gawoto innirabe yogabe atawan kany e morata sukabe mo ben sabe wi mabbe mordi ciewdi sanne ana way wadde kutteji do suka le mabbe ana hen maryam innira do goto
surtout les filles d'entre
won tugabe robe ko bawta lebbi tati wartande lebbi jeegon ana waraga mi mora ben mi wada coddiji e ko e mebbe yogabe mebbe jaati dum welado en sabbe wawa muynde torra mudun robe nduko heewmi en yida warra jodoga boya sanna tawa sugam en moraka
qui ne peuvent pas supporter d'aller s'asseoir
halde hala kutteji andimbe kabaru cellan sukunduji koltiwide modde sukabe won datikandi jokkede domun e wi maya mayga andido kabaru nguru sukundu cukule ndewo morte koy koy anakani yonnyede
so wanya des enfants qui viennent avec les devantures tout
won sukabe yogabe warobe den ata murgo me ana tidi sanne sabe yogabe joni sa murden so ni wala ni laba hono tinemu en sukundu wondu ton menen so nebbe wadi joni sama murdun so ni wala metlo me lota kake amen golledri so me mora goddo kasin pati do nato sabe hewtine goddo do nyaw me won gan nebanji hone bulanga e nannan mudun fartade neban kaku kuma foppata sugundun
andi be kabaru cellal kanyen hedde mo ben darti e sarabe joppo sukabe burda no jidiri pati lato ko yidaka